Sentebe wechibina chi NRM district ya Mukono Alhaji Haruna Semakula atade kuninga government na badukanya district yeno okujjawo mu bwangu private wingi obenteekateeka y'okusasulira obujjanjabi mu ddwaliro eddene erya Mukono erya Mukono General Hospital. Alhaji Haruna Semakula agamba nti private wingi ekozesa nnyo ekoseza nnyo enteekateeka ya gavumenti y'okujjanjaba banna Mukono ku bwereere nga kati buli kimu kya kusasulira mu ddwaliro lino.
Ekisooka private wing nga bw'ojulira nti eba private eteeka okubeera n'abasawo nga baayo, eteeka okubeera ne store nga yaayo, eteeka okubeera ne budget yaayo, eteeka okubeera n'akawunti yaayo eya eddwaliro private wing, n'abali supposed okubeera ku akawunti eyo bateeka okubeera nga bamanyiddwa. Ereeta private wing eteeka okuba ne board yaayo. Kakati olwaleero wekugamba nti ebyo byonna ebyogerwako bw'obibuuza Mukono tebiriiwo. Toyinza kuddira stowa ey'eddagala ery'abantu oba public wing yeerina stowa era yeerina badokita yeerina n'ebizimbe n'ebizimbe ebiri awo byonna, private wing teyinayo wadde ekintu n'ekimu.
Ssentebe wa district ye Mukono Francis Lukoya Mukome yabuvuddeko yataddewo akakiiko okwekenneenya enkola y'emirimu mu ddwaliro lino naddala ku ludda olw'okusasuza abajjanjabi.
Erikayanako nnyo abalwadde abafiibwako beba basobola okusasula mu private wing, ate n'abamu abagenda mu private wing nga basasudde era nabo tebakolebwako. So tutaddewo sadde ng'ekizekitivu tutaddewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku biki private wing byekola, ekola bulungi, twetaaga ogenda nayo mu maaso oba tekikyetaaga genda nayo mu maaso oba tugiwummuzeemu tumale ogyetegereza. So era tugenda kumala okubyetegereza tulabe nti eddwaliro likola bulungi, lirinamu ne babuloka bw'ojjangolya dani mpaayo z'ompaayo nze nkutuuse wa dokita, kati bw'otabeera nazo omuwa wa buloka okutwale wa dokita tofuna bujjanjabi.
Wabula omwogezi wa ministry y'ebyobulamu mu ggwanga Emmanuel Ayinebyona awabudde ssentebe Alhaji Haruna Semakula nti bw'aba aliko okwemulugunya kw'alina ku ddwaliro lino akuteeke mu buwandiike.
Amalwaliro gaffe galina both private ne general wing, tuwandiikire atutegeeze okwemulugunya kw'alina ku bujjanjabi obwa private.